Ministry vyo ulamu na chitongole chinonyeleza kundwadde nkambo ekya Uganda Virus Research Institute. Batongoze bikujuka ebyekitongole kino okweze myaka 9 mbuweleza bwacho. Bano bategeezezza nti mu myaka emyaka 9 egy'ekitongole kino ekinoonyereza ku ndwadde enkambwe bingi ebituukiddwako naddala mu by'okunoonyereza ku byobulamu era nga baakuzimba n'ekkaddiyizo erinajjuukirirwangako ebikoleddwa ekitongole ekyo. Aba Uganda Virus Research Institute bagamba nti mu myaka 9 nga bagijaguza baakwongera n'okwasizaako gavumenti mu kulwanyisa endwadde nga Ebola eyaleeteddwa akawuka akavundi bujo virusi. Mukwogera kone bannamawulire ku kitebe kya Ministry y'ebyobulamu okutongoza ebikujjuko bino, akulira Uganda Virus Research Institute Professor Ponsiano Kalebu agambye nti mu lugendo lwabwe bameze endwadde okuli COVID-19, malaria, polio, akawuka akamukenenya wamu ne Zika virusi, mabaga n'endala. Professor Ponsiano Kalebu wanwasinzi Dr. Geza nti batandise okugatta emitwe n'ebitongole ebirala ebiri ebweru w'eggwanga lino okutandika okunoonya ku ddagala eriyinza okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Professor Kalebu agambye nti bakyasoomoozebwa nnyo olw'obuvujjirizi obutono obuweebwa ekitongole kino okuva mu gavumenti ate ng'akyalondebwa okuba ekyokulabirako eri amawanga amalala mu East Africa.
Omoza singa obukulu okukozesa sente ezisinga zetukozesa ziva bweru, twandagadde nnyo. Bw'ofuna sente nga ziva munda osobola okukola ebyo byonna byoyagala, naye bw'obanga buli kaseera weesiga sente eziva ebweru oluusi ziyinza okukola ebyo ebitali priority mu nsi yo. Nono ekyo twagala okulaba nga sente ziva mu gavumenti zeeyongerako naye kati ezisinga zetukozesa ziva bweru. Twagala okulaba nga tutendeka abantu kakati bantu batono nnyo naye tweyongera batendekebwe basobole n'okukolera mu institution zaffe. Ekyo nakyo ekisinga obukulu kulaba nga tweyongera okufuna ku sente emikolo gino okwetegeka. Uganda Virus Research Institute yatandika mu 1936 ng'eyitibwa the Yellow Fever Institute, n'efuuka East African Virus Research Institute mu 1995 okutuuka East African Community we yasasika.
Dr. Daniel Kyabayinze, Director of Nanyi wa Kubuja Njebio Butali kwa Maruali wa Ministry of Ulamu, agamye nti aba Uganda Virus Research Institute mu myaka 9 bafubye okuyamba k'eggwanga lino mu kubeera n'okunoonyereza ku ndwadde ezirumba eggwanga era nti kiyambyeko n'okuzuula Ebola eyalumbye eggwanga. Dr. Kyabayinze awabudde abantu okwongera okuba obulindaala ku kirwadde kya Ebola n'amalwaliro okwewala okukola ku balwadde aboolesezza obubonero buno.
Tukubiriza bannayuganda omulanga nti obulwadde bwa Ebola bundi bujjo, tetulinaako ddagala libuwonya, tetulinaako na ddagala libugema. Naye omulwadde bw'avaayo amangu ne tumanya nti tumutandisa omujjanjabako mangu, tusobola omuwaako okuwazaawo kye tuyita supportive treatment, n'asobola okufuna okuweererwako era be twakatandika okujjanjaba bali bulungi.